Genie X double six.
Gina.
Zedwap.com.
Another one. You like this? You like that? Itakupe ya mana yangu wa ingat. It's not a slim, not a fat. Baby go down, bend out and sack. My love is printing, to never ending. Ni mesha bless, wakwa nini nisi blessing. My only pretty, you give me something. Yero ka see before. I say uwi, tabia kupenda aujui. Moyo wako chini si ujui. Takufana we my love. Takufana we my uwi. Tabia kupenda tasijui. Kila siku ka mtoto tasikuwi. Takufana we my love. Takufana we my love. Baby, my love. I say I'm gonna leave you. I say I'm not gonna leave you. I do my best. Elena Julie even equally you many penda, even equally, even equally. Me, I know the answer. Answer kwanza, kama bila godoro wata chini tutalala. Even equally, now is a quelly. I've never seen love like this. Even equally, how like this. True, you give me honor. Now, nigga, no man. Mapenzi kafla sio na ilis. Kitoka tu kidogo na imis. Meweka ni bana. Bana tamu sana. Say uwi. Tabia kupenda au jui. Moyo wako chini si ujui. Nakufana we my love. Nakufana we my uwi. Tabia kupenda tasi jui. Kila siku ka mtoto tasi kuwi. Nakufana we my love. Now am I, baby, my love, I said never